umuhanzi w'umuririmbyi Cecile Kayirebwa ni icyamamare. Madame Kayirebwa amaze imyaka irenga 50 ahanga akanaririmba. Indirimbo ze za mbere zasohotse kuri Radio Rwanda mu mwaka w'1965 zirimo Rubyiruko n'Igisarabuge. Ariko yari izwi cyane ni Banyarwanda Bategarugori, indirimbo yafunguraga Radio Rwanda isatanu z'amanywa. Uyu mwaka Cecile Kayirebwa arizize imyaka 55 ishize indirimbo ze zumvikana mu ruhame n'imyaka 73 y'amavuko. Amaze kandi gusohora album yise Urukumbuzi. Ijwi rya Amerika ryamuhaye ikiganiro yatumiwemo n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana ukorera i Londres mu Bwongereza.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi turaganira n'umuririmbyi w'umunyarwanda kazi imena muri benshi, Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa, ndabashuhuje.
Mwaho cyane,
mukomere kandi murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Yego, namwe mukomere.
Urakoze cyane kuza ku ijwi rya Amerika, Cecile Kayirebwa. Nagira ngo mbwire abatwumva ko muri iki gihe kuva ejo bundi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 wijihije isabukuru y'imyaka 73 Imana imaze iguhaye ubuzima. Nagira ngo tubwire ukuntu iyi sabukuru wayijihije, cyane cyane ko hashize imyaka myinshi uririmba waririmbiye u Rwanda, ariko ubanze utubwire uko wijihije isabukuru yawe.
Isabukuru y'amavuko ntabwo njya nyezeriza cyane bikabije biguma hagati muri familia, yuko ahubwo isabukuru inemera nuko anayitojwe n'iwacu na data wanyise Cecilia, kubera mutagatifu Cecilia ko yari umuririmbyi kazi aba n'umucuranzi w'inanga, kandi nawe akaba yarakundaga kuririmba cyane ari n'umuseminari. Umuhungu wanjye tubana hano Buruseli, ubucura bwanjye tena yarantumiye arambwira ati turamenye ati ntugire ikindi ufata, ati uyu munsi njyewe nijye gutumira hanze tugasohoka. Anjyana muri restaurant n'abantu bo muri Lezile mu birwa, nuko tukagenda tubisangirira rwose tubiganirira
mu kanya. Rero navugaga yuko uyu mwaka uhimbaza isabukuru yawe ni nawo mwaka wasohoyemo indi nkoranya y'indirimbo wise Urukumbuzi. Nagira ngo tushyireho akaririmbo gatoyi ya kimwe mu nkoranya y'iyi Urukumbuzi. Indirimbo ukunda muri izi zose ni izawe, ariko iyo ushaka ko turi buhereho twumvisha abatwumva hano ku ijwi rya Amerika ni iyihe?
Hitamo
nka kamwe twumvishe abatwumva.
Umuntu aba yarayihimbye yikunze yishaka yimazeho iminsi, kuvuga rero ngo uzihitemo. Cyokora ushobora gushyiraho yitwa Buzukuru.
Reka nshyireho Abuzukuru tuyumve gatoya, hanyuma twumve ukuntu imeze.
Yego. Shuru ryiwa hanyu mubirwa
wahuje inyanja ngari na muhaziye turagwira mama mihorere mfura mfura yanje mama mihorere igisana hatwari cyanga ihorere gisani wanyirwa ihorere mwana w'umwana yadi mama mami horere mfura yuye yitabwanje mama mami horere
mumaze kumva abuzukuru yari indirimbo ya Kayirebwa ntabwo tumvise yose turaza kongera tugende tuyishyiraho turashyiraho n'izindi iriya ndirimbo abuzukuru kubera iki ari uhisemo ariko sundi wayihimbiye iki
nayihimbiye abuzukuru banjye ntabwo ari ibihimba ibyo umuntu atabira naba aririmbye abantu mu mazina yabo n'ibisingizo byabo mbega n'indirimbo y'imbabazi z'abana b'abana
ariko Kayirebwa waranzwe no kuririmba indirimbo z'ibisingizo indirimbo ziratu Rwanda indirimbo z'ubutwari uretse ibyo ukomora kuri so waririmbaga kera kiga mu seminari impano yawe ubona yubakiye kuki
urukundo pe byari nta nubwo mvuga ngo biruba uko byose si inkunzi kuko bimbamo gusa birizana ntabwo ari ibintu bishakisha simvuga ngo ngewe ngiye kuzahimba iyi ndirimbo iba yanjemo icyo gihe ikaba ari integeka rwose kandi ngeka kuyiririmba ubwo ni nashatse ibyo z'abuzukuru banjye kubaririmba harimo n'iy'umugabo wanjye nasezeragaho hariyo yewe hakaba n'izindi z'urukundo hakaba n'izo mbese urukundo rw'abana urukundo rw'abantu
mu kanya twavuze kuri mubyeyi wawe usa n'uwagutoje kuririmba nawe wamutuye indirimbo iyi wise inzozi data yandoteye watubwiraho muri makeya
umutwe wayo uravuga byose mu by'ukuri inzozi data yandoteye nahoze mvuga nti kubera iki ibyo bintu byabaye cyangwa bikaba karande nkabikunda ko nari barivuze turi 12 akaba yaturiririmbisaga buri mugoroba muri vakansi igihe cyose ntabwo twagera kuryama tutaririmbye n'izacu n'izo yatwigisaga n'ikiratini n'izahinduraga mu kinyarwanda ngo tubyumve n'iki twabaga tutaririmba nawe ntabwo yatabaga aririmba agira bagasake avuye ku kazi yitangira akiririmbira rwose bamubwirwaga nuko atashye twabwirwaga n'ijwi rye amanuka mu kayira kazazingira maze rero kunyita Cecilia hanyuma kandi nkakundira ibyo bintu by'indirimbo nkanabikora nkabigira n'umwuga bikanyizanamo ubwabyo binyitegekera ntatekereza ko ari yanyitiye Cecilia ko yari umutagatifu w'abaririmbyi noneho najya kubona nkabona nanjye nyize ngiyemo ntavuga rero ntireka mbabwire uko nakabije inzozi data yandoteye numva rwose mu mutima wanjye ariko nembyemera ko yazirote hanyuma igenda zikaze
nizisabeka ihimiga n'izo ntorese nimutehembera umanzi mw'abakobwa mwe muntegera amaboko mw'ababyeyi mwe nkomeze nsingize uyu mugabo wampaye izina ntakazibagirane ahora yishimira umuhwa ugoya hawe ngo abyine urukundo gusa gusa niko yahanyise Cecilia akaba ari icyo mfana na kiriziya
ibyuma rwamwiza baratimi gundi niwe byiza mangaro na makenga rudafite uru cyaca na magara cyama tugamba banyiza rugaraga mfite ndewe.
Gabanyubutware bwabaririmbya ko bavaho bakagera kuko yanogeye amatwi ya bose yaba mu majwi cyangwa sinanga ngo yaracurangaga igikuba kigacika ngo yaririmba agatangaza.
Mukanyo bugaga yuki wanyu mwari 12 hari indirimbo wisi ntumwa zanje izo ntumwa zawe ni nkizazindi za Yesu
wabitoye none neza 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 ndashaka mubanga n'ibyo
ndifuza kuyasangiza bumvije bya America we
gatajyaga indirimba akatubwira ngo uzazamireho ko muri ntumwa zanje urumva ngo nimukunda nkuko nange nabakunda. I was a little bit of a
reka nyishireho gato yabumvijwe ibya America nabo bayumve kugira ngo bumve ikintu dukora mu nganzo hanyuma dukomeza ikiganiro.
Kera tukiri ibato cyane kera tukiri twese ugajyaga bugoro wa nkuko tukicara tugatarama moga wawegeka haka edato tubyaruriya namaso yimbahawaze umugore kibazumba bahatunyuza amaso ukuzo ukabasaba bati bose bazahamenyerewe yuko muri ntumwa zacu nimukunda nawe twabagunze bose bazahamenyerewe yuko muri ntumwa zacu nimukunda nawe natwe twabagunze
yari intumwa zanje indirimbo ya Cecile Kayirebwa iri kuri album aheruka gusohora yise Urukumbuzi ko wabyaye ugaheka ukagira buzukuru ukaba wenda kugira ubuvivi nka kwifuriza kuzagira n'ubuvivure none iyi indirimbo nguzantera irungu aguteye irungu atagiye hehe
none umwana wa numwana wa mumuntu wanjye wasinyajyaga gushingira ni nkuko nuko akunda umuntu arindira umukobwa ukabavuye mu rugo iwabo agiye iwabandi bitera agahinda itera irungu ariko ntabwo bitera agahinda itera ishema ko umuntu aba agiye kuba kurwo yakuze ariko bitubuza kugira irungu aba avuye abana bacu iyo bagiye turaringira bari dutera nubwo bari umugisha kugira ngo bashake nabo barongore cyangwa barongorwe cyangwa hanyuma babyare kuko natwe twabyaye ni ibyo navugaga ntuzaduterera irungu.
nziza mukomeje kumva ijwi ry'America turi kumwe na Cécile Kayirebwa umuremure mubareshya intwari muri benshi waririmbiye urwanda karirimba urwanda karemba intwari z'urwanda akaririmba urukundo akaririmba ineza Cécile Kayirebwa muri iyi ndirimbo hari muri rutonde rw'indirimbo hari yo wise ubutumwa ubwo butumwa washakaga gutanga n'ubuhe
ubutumwa no gihe cya jenoside uko numvaga urabona uko babaga bivuga bati kanaka bamutsinze mu gahuru yagiye kwihisha cyangwa se bamuzumburishije imbwa cyangwa se urabona noneho nkatekereza umuntu uri muri ako gahuru waharaye yihishe yumva induru zivuga imisoro ibintu byose abana barira abantu bataka mbega basamba cyane noneho njya mu mutwe we nkibaza ngo atekereze rero ubwo butumwa nigiye busohoza birasa n'aho ari kompike ariko
uya birumvikana cyane
yashyize mu mwanya w'uwo muntu nkavuga ubutumwa rero nkavuga ubutumwa bwe avuga ni ngo muramenye ntimuzabimbwa urukundo n'urukundo n'ubutwari gusa nta kindi avuga ko ashobora kuba agiye gupfa we yazi ko agiye gupfa nako yari agiye gupfa
Yeah.
kayari kubyisaje njumi ngiye bumje makumya makumya
ne haraho se ihurira niri yayindi wisamataje ni nayo yanyuma niyo ya 10 nimwe rekanye kumvishe gatoya
gahinda beko numva ndemerewe niko numva mfita gahinda seko numva ninjiriwe eko numva mfita gahinda kumucyo wanzukanyihisha Mutima wanje kwari wowe tuvugana hanga ko njya nkubaza ukahansubiza none hosi ibinibiki
None se iyo harahihuriye niriya ya mbere aye
Ihe
ndavuga iriya twawansobanuriraga y'ubutumwa
Oya y'ubutumwa ni ibitekerezo nariye cyemo byo umutwe w'umuntu uri bupfe byanze bikunze kwerisha mu gahuru igihe cya genocide Ingiye niyo nahimbye niyo nahinze umugabo wanjye Uwo na sobanuraga ibitekerezo bari mfite icyo gihe cy'uburwayi bwe nuko nabitekerezaga ariko nabonaga uko agenda acendera nibyo rero niyo mvuga nyine nkabwira Imana ngo uramenye ntuntanye nawe ko numva ninjiriwe ko numva umutima wanjye wanze kususuruka bigenze bimeze bite ibitekerezo rero byinshi ngo nari ndwaje
hanyuma hari n'indi wise ngo mbatsinze igitego
mbateze igitego yani iyo urukundo niyo kurata ubwiza bw'umukobwa ariko kandi iyo ngiye none nkubwiye ni extra ya y'igisigo kirekire cyane cy'umugabo Rugamba Cyprien itwa Mariba Temba Hamaribori mbega ni yindi extra nka Mariba Temba Hamaribori nayo narayiririmbye ariko icyo gihe narebye yindi extra yo hagati kukunda igisigo bye cyane noneho nkabishyira mu majwi rero no muzika izo n'ebyiri maze kuririmba igisigo cye nkakiririmba nkagihimbira amajwi n'imuzika
mbateze igitego ukuntu gukunda naramubonye yeshira agahinda umutima utangira kuvume yerarura
ariko rero ubigenza ute kugira ngo ufate ibisigo bingana kuri bifate mu mutwe
ahubwo mbigenzara ntabwo mbigenza namenya mbigenza neza nyine ubifata mu mutwe wabirimba kuko iyo biri muri melodi byo rwose biroroha biroroha kuko bijyamo biriya sikiva muri sinzi ukuntu nabikubwira biriya yandika mu bwonko bwacu nta n'ikintu umuntu nta n'ikintu kigumamo rero nk'amagambo ari mu majwi kuko hari ahantu amanota aba ari muri memwari yacu mbega mu bwenge bwacu n'ukuntu mbikubwira rwose reba bariya abantu bivuga cyangwa agasiga akamara nk'iminota icumi uvuga ariya magambo yose yakurikiranye kandi na ritme yayo n'iki byose n'ibintu umuntu aba afite by'impano y'imana cyangwa
uya ndabyumva Kayirebwa njya kuza muri kino kiganiro buryo njye gukora ibiganiro nkunda kubwira abumva ijwi rya Amerika uwo turi buvugane ndetse bakambwira bati uze kumumbariza ikibazo iki cyo ntabwo ari ikibazo bampaye ndi bukubaze nabibwiye umukobwa wanjye ko turi buvugane kubera ko agukunda cyane umukobwa wanjye yitwa Icyeza arambwira ati umusabira ikintu umubwire ko nkunda uko aririmba umubwire andirimbire ndabwira sindamubwira kuririmbira iyihe ndirimbo ndibwira ko hari n'abandi bana benshi mu Rwanda no ku isi yose bifuza kukumva uririmbye batagutunguye ariko gira akaririmbo ubaririmbira abo bana harimo n'Icyeza cyanjye rwose ubaririmbira akaririmbo ushatse bakumve baryoherwe katari kuri ya rubumu cyangwa ari kuri ya rubumu akushaka kose kakuje mu mutima akapela
ariko agace kangana urwara ariko
agace kangana urwara rwose
reka mubwire iyo ribone imbere mugabo wanjye nene naragiye muri vakansi ndatinda cyane ntabwo ari muri vakansi byiza ari vakansi ariko harimo n'imirimo
urakoze cyane rwose ni hano turangirije kino kiganiro twa twateguriye abumva ijwi rya Amerika tuganira namwe Cecile Kayirebwa nibutse abatwumva yuko muheruka gusohora album yitwa Urukumbuzi ikubiyemo indirimbo 11 zikaba nazo twagiye tugarukaho tuganiraho hari akajambo mwaba mwifuza kubwira abatwumva mbere yuko dusoza iki kiganiro
kuko iyo uvuze ibyo byiza ni no kuranga naho bazikura nk'i Rwanda bazikura mu kirezi no muri Caritas ubundi bakazitumira hano mu rugo mbagifitemo amapaki na za zindi no kuva kuza kera ahubwo biracyashoboka ku bantu bagikunda album kuzitunga nuko zisa harimo n'inyandiko zayo amagambo yabyo harimo n'amaposheti urumva ni byiza kumenya iyo mavu n'amavuko y'ikintu niba usanga ugikunda abandi rero bakigira kuri YouTube nuko nibyo ariko abakunda ibintu nk'ibyo otantika abikunda koko ubwo mu bwanjye aho yabikura
murakoze cyane ndabashimiye cyane kuba mwemeye kuduha uyu mwanya wanyu ku ijwi rya Amerika murakarama
murakoze namwe cyane bibuka kuganira n'abanyarwanda n'abakunda uwo muco n'izo ndirimbo n'imbese n'izindi zose tukajya tugira aho duhuza tukaganira
ndabashimiye cyane
ukundo ugukunda